One of the most rewarding
opportunities. Ɛyɛ kwan a mefa so de sua nneɛma ahodoɔ firi me nuanom mmaa a wɔwɔ wiase nyinaa. Ɛwɔ akwantuo saa baako bi so no, Relief Society panin bi bisaa me sɛ, ade pɔtee bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ mmaa de wɔn ani to so anaa. Meyii n'ano sɛ aane, ɛhɔ ara na President Nelson talk a ɔmaayɛ. Appeal to my sisters by my dream. I was say, and my ye hiam ma a omo wo in siasi we radina sempanimu. Nephi chair say, a pono ne a o befemu ni inu hun, ni e subo. Na fe, maybe sa say, e noara no noana. She, my main country, will say, Debbie. Nemo enam onyame nasem ni jidi fapem ni enidaso o ajenkwanemu enunti kosuara wo jidimu ni enidaso ne odo ma irade ni nipenyina na wotumi kosuara wo nyame semu kopem ewie ya she ubenya da enkwa. This is the way. There is none other way nor na ekwan foforo biara eni ho bio just away in the kingdom of God. Na she we ni irade asempa no. Why do we need a better adan na ye hia ntiasia emudo wo irade na asemu. Eya amete ishia latade saint mba a wo hia mo apa. Nanso eya omuri efri se omobe bisa ono a obetumi aboa omo no eya omukọ wiase no munko hwehwemoa se yekoso a renya ntiasa we rade ni nchrechre mu a yebehunu se ye ntiasa wo enijie hu nhwehwe kese no mu tumido. When we learn how to apply the doctrine of Christ, say yes, said ye ye di yesu nchrechre no bebo ye bra ye do ma ajenkwa no binyin na ye behu so se obiare hia yesu ne wusori esonko no. We realize that he is ye tumi hu so se onene ye fapem fapem ma se esu ye si dan a yen tumi enhwe ase. How can this doctrine bless us as we seek? Say na in church you be to me ishrying joyfully in our unique
mortal journeys. May I suggest that we begin where Nephi?
I will say yes, said ye Nephi shrying. Unshaken faith in Christ. Ni GDF apem wo Christo mu. Holy upon the merits of him who is mighty to save. Ye GDF wo Yesu Christo mu no. Buama ye to me shia and so she biara. In fact, often. Ye tell who say, ye GD nin power and which remo. Refined in adversity. Let me share three examples. Mamin che in shesso, me and Sabi. Dee di kain, a jenkwano wo to me a obe to me di asesan ya koma. Na ma ye a re chi shri, ifri a re ho a yanka sabwane de bahon. Ebra a jenkwane tre, Samaria ni ba no wo ebrana no no. Na onim se, na onim no bone, na anso nyame die, o she akumemu. Na onim nso sɛ Samaria ni baa no wɔ akoma a ɛgye nkyerɛkyerɛ. Na ɔka kyerɛ ne sɛ ma me binom. Saa nso na agyenkwa no ne yɛn bɛkasa. Ɛfiri sɛ onim yɛn. Na ɔhyia yɛ wɔ baabi a yɛwɔ. Ɛfiri sɛ ɔte ase. Ɔbɛtumi ama yɛn nkwa nsuo sɛ yɛhwehwɛ a. He taught this to the Samaritan woman. Otre Samaria ni bayi no ebra o kan se sanka wonim onyame achede ne nia obisa wo se mame no ma anka obe bisa no na anka obe ma wo ntiasi nsio no. Etre no Samaria ni ba no yi na no se mira mame san nsio yi bi na nsu command me. Samaria maame no ne agyenkwa no nkitahu etri echi no oja nesu shira noho na oko kronimu na osobia se mumbra mbesha brenti bia waka mabra bomunsem ni na treme enye oyi ni kristo no ana na wenya danse wa sha se renum enkwa insio no se ye ba ajenkwa no ho wo ahobrase mu a obetumi asesaye if he so would to me we can like the Samaritan woman go into our own city master said Samaria ni ba no ye de dance ye no be ka tre ye nuanum na mu wi ase dia eto sumie no ora ya resafo no betumi amaye are chichire ashe ye den womra a ye fa ya o in free ye ho nemu obi bone ho. They suffer from broken covenants, broken hearts. Eya din ma mba pi. Many are wo ebra omoko ade ya onho. Often the result of other people's addictions. Efri enkrofo a enyo mo ankaso mo ho. San nyema a omutumi femu itumi bubu won. Ma bebreara no bomoden disi. Pushing them deeper into themselves. Ajenkwane and healing are not found in the dark abyss of secrecy. Betumie yiye free sa ohaw yi mu. Of our Savior Jesus Christ. Elder Richard G. Scott counseled. Elder Richard G. Scott say. Free from serious in yourself. Ehu amane a ehu hia wo afoforo bone aketua ho. You can feel compassion. Wo betumi enya ayem hwehwe nanso emfa omobone no ento wo so. Otu aso say. Ayaresa a edimu no beba efri gidi wo Yesu Kristo mu. Se wo hu no hu wo saati bie yi mu a ayaresa betumi aba. Betumi aye kwantenten. Complete healing will come through your faith in Jesus Christ and his power and capacity through his atonement to heal the scars of that which is unjust and undeserved. If you find yourself in this situation, sisters, healing may be... It will require the guidance and appropriate... utumi nya ahoden na utumi kwahwehwe emwa free priesthood holders ho. Set appropriate boundaries and perhaps seek some professional counseling. Koso de biara ma wanti asie nyini wo Yesu Kristo in church training mu. You are a beloved daughter of heavenly parents. Trust your father's eternal. Oye nyame ne ba open asem pa. Continue daily to increase your understanding of the doctrine of Jesus Christ. Exercise faith each day to drink deeply from the Savior's well of water. Nenum free Christ ne insio no made available to each of us through ordinances and covenants and allow the healing power of the Savior and his na ma ayeresa a efri Yesu Kristo ne atonement ne mbra wa brabo mu etoso miensa ora ayeresa funo betumi atretre achetre ore yemu bra yerefa yao a eye owo te bia so young woman Michia ababa we bia ye friend Josie suffers Josie wo adwene mu yare a ye friend bipolar disorder toward healing onemeche se as she shared it with me and I quote the worst of the family and I have deemed floor days. It begins with a sensory overload. Acute sensitivity. Unto mikra. Ne ya na dream. Ahu yirano. The apex of mental anguish. There is one day in particular. That titru ba kubi wo ho a. Mire in fida. Na eye na na eye miyare na shasie no na me wo ya omu pa na na mi ntumi mitumi hu se na me mame
as I observed the panic overwhelm my
fears.
With my broken mind came her broken heart. But little did we know that despite the deepening darkness, we were just moments away from seeing a mighty miracle.
As
the
long hour
continued, my mom whispered over and over,
"I can't do anything
to take this from you." Meanwhile, the darkness intensified. And when I was convinced I could take no more, just then something marvelous occurred. Then with a strength beyond
my imagination, I said, "I feel the words in the world."
I said, "You don't have to." Already
said, "Obi."
From a dark abyss of debilitating mental illness, Josie summoned the strength to
testify.
She was not healed
completely,
and received the light of hope in a time
of peace. Any edita so can ya womre ana emuye dem. Josie tsua na yaresa akwentu onumu wo jidimu wo irade wo ora ayaresa fonumu na Josie ka say
she helps others along
miti esumu no
darkness feels unremitting. I rely on the memory of his tender mercies.
Eya me kai nyame nimu bro hu de cheche me re. Minya no ma midi adanse yesɛ eni sɛ won ko awoso areho adeso a efri bɔne eni sɛ woso yawo a afoforo nyeye a entene deba eni sɛ wo fa yawo a ɛyɛ de owo ti bie mu no wo ho won ko ara.
If you will come unto me,
Ajen kwano stress say, yen satra emran ho. Na watson ne ensa afreye say, ne obeba ne hubi ano, obeje no.
In fact,
na owa wadiya obetu mede aje yen ifri yebonimu. Na waye dada, with Jesus, amen.